maamulka degmada Diinsaaru sarkaha ay gudoomiyaha degmada ee duqa magaalada Cusmaan Macalin Cabdi iyo hay'adaha ka howlgala gudaha degmada ayaa sameeyeen xog ururin oo ku kurgalayeen xaaladaha nololeed ee shacabka ku nool gudaha degmada iyo hang xiriyaha barakacayaasha iyona booqdana kaamamka Shale, Waraabu, Ramadhawi, Qodqoda, Biililewan, Korkaamari, Tuurwaluun iyo weliba hano kale oo badan. Hay'adaha ku qaybgalaysa hankan iyo weliba ku mid ahayna gareedo Islam Relief, Worldwide, Mardo iyo NRC iyo maamulka degmada Diinsaaru iyo ona arageena barakacyaal badan oo wajahayeen xaalad adag oo nololeeda maadaama yoon helna muddo wal gargaare. Hana ku mid dadka boqtaale ka dhaqan degmada Diinsaaru gaar ahaan han la booqday kaamamkuna hadda sheegni waliba ay ku hadalayna xaaladii nololeeda iyo ona sheegan intii oo helna wal gargaare muddo ku dhowaa hal sano. Shaqooyin iyo nolol maalmeed shaqamaar iyagna waa isiina walina iyo dalbadeena intii la caawiya
sidii kale guri fadee baahna yaalkeedii bisin baraga ay tan gaabkiisa indhi la barashin fadaana awoomo eeyin waan shanu
bismillaah rahmaan rahiim ay meel arhay darow aamin abdulla kaamka taamadaway degmada Diinsaaru gudoomi sheegu kulli horti mar hore wal shaqee haysin shaqadeena miyaal wadankii abaarsaday oo ku siiyay dadka Dublin shaqada la arkay ulada hada jeefan mar dhawna gargaar mahna deerna hortii kaarwiji yaa isticmaalayni kaarwijigi bilooyin kun ma aragna siyeed bilood kaarwijigi walla leenka shabaab ma aragna samakar walla leenka dhaw ma aragna shaqadiina goos goos aan loo nagatay kulli hortii hoob mana kaarwijigaas walaa wahno day intii bilooyin isno maqanyi hoogano aamane hadii geeg hoogi ma hayna kaarwijigiina noo heri siyeed bilood lankii kulli kaarwiji la'aan oo wallaan ka shibna aan hoogina goos goos nagadi geeg balaamayti foofta masallankii ka foof hal dollar ibar masallami sheene hal dollar ibar ni kulli itiyad oo nukrootta kulli ma anfahayan kaamka taama dhaway an gudoomi an ku ahamay ku otsad lahay inni degdeg nahni deer ma arfaashunka iyo la aqto maasan ni buuto intaas aan baahanay inni degdeg nahni si
ay haa cali u taayan rare ma qoyadan qoradan gala Diinsaaru mission sinisu bidoyinka dambay kaarwiji oo hadna kaarwijiin wala ku waysan nabadi wal maan deerin weedo oo nawa ku ma ka osday gargaar eedan baahanna anwa wa ila in fiya way tumo dhalay dogo uni ha wa ma shaqana aw ku gexi son baahar dollar shaam lam dollar shaam wal muqobada am shaqay qoro tawar bay reebti
deed bilood oo hadda uu ku ruugna kaamunka wal arzaaq si leer laga helay ma jirta oo oraal lay lagu noolahi beeri waa abaar oo ma aragna ayda wuu ka dhari jirta kaamki lagu noolahi hay'adii lagu deganuhi waa magaaladii wal noolal si leer oo hay'ad oo aan la isdeed bilow aan kalsan ku dhaw ak oo una ka heshin mala geed iyo balaawe haddii guriyalka intay guri ak kontun guri waa intay guri la degan hadda ma aragnay dadka soo bergsow qatar heesan ka dareeran meel galeen guureeyaan
degmada Diinsaaru ee gobolka Bay waliba ay ku mid tahay degmooyinka ay ku jiraan xaaladaha nololeed ee aadan adag iyadoo ku manaan qoysas baraka ayale siyaabo shil gidisan deegaanada aan ku boqtaan iyo ku nool yiina aanase oo hadana xilana gargaarkii aan baahnaayna.